dan kabab. Sasa kababa.
Madam, pole nimesherehe.
Wacha niwatengenezee breakfast.
I just tell them it's not bad.
Leo ni siku yako. Keti tu.
Ni keti.
Keti tu hapo.
Kuna siku za madam.
Wakini saliti, bullshit promises. Wakini ahidi, wengi wao just out there to use you. Tabia zao kazimelewa na wadudu. Wanafiki, yani player hating roaches. Wakijaribu ku distract my focus. But I stay strong, homeboy, niko smart. Cash money, brothers, tuna wika ati what? Laughing at them haters when they piss them mad. Waki run them out about this and that. Nikki will clap and lyrically shooting bullets. Cause till the end it's CMB to the fullest. Hadi mwisho, I'ma represent nikiwa kwenye front line.
Niking'ang'ana leo, tena niweke bidii. Naweza pata kesho, nikose kesho, nikipata leo.